Joshua Hero Gaona gende abishakishe Gukora ibiza udacogora Wenite kumaso yabantu Kukugabo niba mukunda Ahubwo ite kwizina mita Kuko ndi imana Hero, gaona gende abishakishe, ukora ibiza udacogora. Wenite kumaso yabantu, kukugabo niba mukunda, ahubwo ite kwizina mita, kuko ndi imana yamuremye. Gira kubagirira sibibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda ngaho mugende mugira ababaye mumurize abakomeretse mubabwire twigaragura nifata idukuraho iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo Chozavuga Mimira majwi yose ya satani Uhore witoza ukiranuka Gendu senge wongeru senge Wongeru senge Tandukanye usenga kwawe Kukwari honza gukiriza Zatangi ingabo nyishi zipe kugawe Sibyo